xasan maqal habo qabasho iyo walaalkeena Abdullah Sari
I'm not afraid to die.